Olwa leero ku makya Masaka efunye amawulire agatabo mu Nakabululu gw'okufa kw'omu ku bagagga mu kibuga wano Masaka afiiridde wali mu kabenje akabadde ku luguudo lw'Entebbe Entebbe Express abadde ayolekera ekisawe ky'ennyonyi ekisinga okwennyamiza agamu ku gafuluma galaga nti abadde atwala baana abaana babadde balina okusanga ennyonyi bagende ku misomo mu Amerika naye ate tebasobodde n'ennyonyi kugituukako abaana ne bafa ne taata n'afa omusuubuzi ono ye Bosco Ssenyonjo abasinga abadde bamuyita Bosco Bitanda Bosco Bitanda Mukama Katonda amujjuludde bulamu bw'ensi eno bibaddewo olunaku olwaleero ku makya essaawa nga 12 n'ekitundu nga bukya nga bukya kakati okusinziira ku poliisi emmotoka ye ebadde eva mu bitundu ebya Masaka ng'eyolekera ekisawe ky'ennyonyi naye poliisi egamba nti okusinziira ku byerabye n'abayerabiddeko n'agaabwe bagamba nti dereeva ayinza okuba yasumagiddemu era dereeva abadde avuza olugendo kirabika luwanvu kati bwe yasumagiddemu emmotoka eno n'etomera ekitaala ekitaala era oluvannyuma ne yeefuula emirundi n'emirundi mukyala we abaddemu mu mmotoka obaddemu omukyala mu mmotoka naye yo omukyala tannasimattuka totunaga nti asimattuse naye ye tafiiriddewo atusiddwa mu ddwaliro nga biwalataka okusinziira ku poliisi era poliisi egamba nti emmotoka eno Land Cruiser namba UBG 734S ebadde edduka nnyo ekimu ku biyinza okuba nga bigividdeko okulemererwa omugoba waayo ebadde edduka nnyo nga bw'okiwulira kakati omwogezi wa poliisi SP Michael Kananula mu kiwandiiko kyafulumizza agambye nti poliisi y'ebidduka esobodde bunnambiro n'esobola okutuuka ewabadde akabenje kano era omulambo gwo baguggyewo emirambo bagiggyewo ate n'abadde ali obubi ne bamuddusa mu kalwaliro n'asooka n'afuna obujjanjabi asoose ku grade B n'asooka n'afuna obujjanjabi n'oluvannyuma ne bamuddusa mu ddwaliro eddala asobole okuba ng'afuna obujjanjabi obusingawo naye amawulire gano galesse bubi nnyo 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 nga bw'okiwulira abannamasaka n'okusingira ddala bannannyendo babadde bamutegeera nnyo mwami Bosco Bitanda
okay. Kale yewootabadde era